nahaw dum jiya na jeya cercle buguni o artiste duubi kewdi hande Didadi woni sifa bumi mo nahaw subi oro inde andite Didadi holitiwide yo bumi finatawa bismigol yimbe yettude ndemobe caggal kettal e kanyedun amundirbe le ido gachi finatawa kebami mun yidi sanne Didadi kan wadun jati mi subi dun latade sisli gachi am le gachi di entami burfuf ga manakoroga nokku do jam bagi kewdi gachi di pirete mudi e tusbi sifa kaki gachi nay jiwtinobe yo debbo jimawo e yimbe wobbe notatobe Didadi promudum woni weltare hononi ndumiri
akara Didadi
ngo mi jodun jogi artiste Salimata Jagite lolirdo Jagawara Sali jimawo Didadi jimawo Didadi e Jagawara o hultiwide yo bomi tedina di sanne e le finatawa Didadi e Jagawari fuf yo gotum fayso sifa bumi di accirti seeda mi takki wiide wakkat joon o sukaɓe na mbaylta ko heewi e sifa jimi ɗi fayso ɗum wañaka ana hani ɓe gattana hakkille nokkuji yogaji yala pati gaci ɗi mbaylto sanne dongal yirwere aduna o wakkat joon o nawa dumɓe hulti wiide wonko gikkani saabi hakkille makko jimi Didadi ɗi ɓoyan no nawtere artiste o ne weltani sanne wakkat joon o landina kawrta finatawa do Didadi limali buguni koɓe gattani hakkilo sanne Didadi hunde joguide daraja sanne ɓuri foof wakkat joni o banggal festival Didadi o kambar ɗum ana tiiɗi Didadi majja fewi banggal gaci finatawaji ɗi iɗi piya dunto koronje ba jitumu e ley wasulu o yo bomi ɗi cuɓimi nawtorade micitan wiide Didadi yo bomi finatawa leydi men ndi e wi artisen ɓe yo ɗum hunde sawmironde hewtogol jaam e dewral.